It's Bobby Music.
You can be my kingdom, you can be my baby. I can take you everywhere, wherever you wanna go. If you're my baby boo. Takupenda paka mwisho wa dunia boo. Nipeskio ni kwa mie. Toto mzuri za the princess. Oh my god, yeah. Umezaliwa upendo. Baraka za wazazi zote nazo tuonge. Wanasema we mpole. Na sifa za wazazi zote unazo tuonge. When I'm sad, when I'm stressed, even when I sleep, when I cry, I cannot get you out of my mind. You always on my mind. Mina na kwako tapata raha. Nipe nafasi nikupe raha. You're Romeo. Chapu dunia leo iondoke nitakuwa nawe. Would you be my girlfriend? My best friend. Haichoki shepu mama. Unaniua sana.
Would you be my boyfriend? My best friend. Na hilo body lako baba lanimaliza sana.
Would you be my girlfriend? My best friend. Haichoki shepu mama. Unaniua sana.
Would you be my boyfriend? My best friend. Na hilo body lako baba lanimaliza sana. Sinaga viulizo na kama kukupenda ni sanaa ya kuigiza we ni igizo. Mapenzi alishanipaga karafu rugu matatizo. Ila nilivyokupata nimeseto mekuwa ndo tulizo. Nikichoka unibebe mwendo mdogo mdogo kama kope. Nataka unibembeleze kitandani unipige kama zese.
Would you be my girlfriend? My best friend. Haichoki shepu mama. Unaniua sana.
Would you be my boyfriend? My best friend. Na hilo body lako baba lanimaliza sana.
Would you be my girlfriend? My best friend. Haichoki shepu mama. Unaniua sana.
Would you be my boyfriend? My best friend. Na hilo body lako baba lanimaliza sana.